16 bars of mafia, Raro Nation. Mraka wa mazaga, mazaga ni mraka wa mazaga. Nikula na kusaza, chakaza, pigwa garagazwa. Mraka wa mazaga, mazaga ni mraka wa mazaga. Kula na kusaza, chakaza, pigwa garagazwa. Awa, tuliza wenge mchumba, watoto chuga tusha timba fasa kibunda. Shusha, usilete shopo jomba, watu wabayo watoto dogi tutakudunda. Kija na tulizo wenge, mkajipange wambia dada zako kaka zake ni waseye. Ninja nenge nenge, hizo doa wana stress ya dege dege. Hawa, mze wa chuma ulete, usha chunwa sana umebaki ya peche. Alolo, manzi ya ololo, oji mpaka bongo nyo wananita rato. Mkalwa easy flow, blow, mapigu ya moyo tablo, yata stop uta go, bye bye.
Pimpa mepimpiwa, wambi utajirake pimpa mepimpiwa.
Awi, awa.
Pimpa mepimpiwa, wambia chawa wake pimpa mepimpiwa.
Awa.
Ni gwalide, 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 gwalide.
Yes sir.
Gwalide, 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 gwalide.
Salute general.
Awa chenja kia kuza, mcheza ujajifunza. Na waburuza mota weze kufokoza. Unaunguza awa weze jioguza. Wakisafisha pe.
Sa tunasuuza.
Ukileta zako tunafanya namna hii.
Pra, pa, pa.
Tunafanya namna hii. Kabla tujafika we toka nduki. Nimsiki kudunkang wabunduki.
Demno uwawi, uwawi. We are uwawi, uwawi. We better than we better than we. You can't stop, never gonna stop. Uwawi.
Boom.